Westside Music Block.
Universal Hustle.
Spider.
Superboy. Super.
On the beat.
Alongside Skyblade. Kimoni Mo.
We live once. On a zeros of money, on a chance, yeah. Usi halali, on a witu melefe. We live once, we live once. On a zeros of money, on a chance, yeah. Usi halali. Usi nijeli kuli mwendi ufume. Usi nijeli kuli konji uwebwana.
Kulikonja ukafuma cause for you kutua kushakasha wa mbachuna. Sinani kulilika wa hande akuna. Kikweli ni kweli itani mwishika wayona. Yukushwa ni kuchemba alazi. Nalipea onafamba lala aisa kuna testa waya. Zokali usali teni kamu sowaya. Na kukiona ona esu puya pulichaya. Chwala usana ni life, ukenanzi life. Kubabali usizwa fika pa kukuinjo ya life. Uvatazi fiko upilo wa uchifi. Zeu nani uchesi upilo winile kitrofi. We live once, enjoy usana ni life. Wasa tini fokoti na kofi ni chance. Kwale kukuzi za kunachi mweme dance. Chwale luziva za fanda luzivi za kwa tasi, yeah.
Usili jeli kuli mwendi ufume, yeah. Usili jeli kuli konji uwebwana. Usili jeli kuli mwendi ufume, mwale muwe walangaka. Usafa yo usafa niyari.
Salufile bajize Lusa mwenze balufile onaze. Nafito kwa kuhive hafa ize. Manyando akia unosi ipuze. Usili zona zeo zona ni zona. Izivite ya kushoka lusiela zona. Wena upete akuna nivale abasina. Chwalo kaya chwani kwa pati haba mungi abasina. Zona ni kizona silivele litramu. Kulikonje katala mulimu safabamu. Vane don't forget kupila kia. Mfuku mama mapa wile kusiezi kalikambu. Una sali la kona seva lufabulo. I work hard and like to go and I'm my. Kona niveleka usi umusiali. Zen salati kikulia shote kuna mazali. Lifas kuba muna tikiwe na mungi. Nukusape afakuli nani na ningi. Kusadia ute weneli zone miningi. Yakuli kina kukaba kwinu kabizwa kingi. Ni awi komba komba siti wazilifu. Kuhande au shwange uchile usefu. Aona kuchembala kuyobasi wofu. Aluche na miposha mafanzi one love wa.
We live once. Kona zeos of money kona chance, yeah. Usi halali ino witu melefe, yeah. We live once. Kona zeos of money kona chance, yeah.
Panalo, panalo, big justo, mbola, Baby Rinmo Nazu Kayoba TV Honorable Wamunyima